studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare sappo e nay lewru avril hitane 2017 jena yamde soki do studio Tamani midan tawa les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumor way galo kanko noddirte do Mohamed Watra wonto boggi jambe to. Sekira bo kumpitinte wide kaye fiji leydi Mali ndiyan wonde hollede do wono faato France to di do kaye fiji an gonde hollede to do wonno kaye fiji gonde le lamu tumbuto o kenen holli ta wede kanko horeje leydi France ndi o kagne horeje leydi Mali fa yotte mo Burkina Faso kagne e murtade be tawama nokku mabbe no dirtedo Institut du Monde Arabe wotu jono cangal ko jaddin ko be ngaddo bonandaji mudu e lesa haleedi meden di duubi nay nyaloma hande o fa hande tumbuto he ronki heltude honno woruno arande no du e tawede fo yimbe gobe tombe kollitiwi dan gikkini gikke lobbo fa jam e dejjer warta ne o do nokku walde humidini yalla jam e dejjer an warta le mani fu e mangal mudun wattu joni obe bi ko yata plaintiji uynaaji tati don ko joddina to mabbe to dido kabaruji be dokki dun kenyen walde noddetede ayam wonde le leedi meden di be ngadi noddago fewde e lamo kanye jangino be ben tinno pamra wattu joni yalla keba bantu don jande le leedi meden di sukabe jangobe le nokkobe be kollitiwi fu kambe dido kutteji burata yottade sekira on non sembe kabaruji dibe jogini on do bete hande di bismillah modon e hedade kanko François Hollande wiama kenyen kanko ardino nokku no dirte Institut du Monde Arabe idon leleedi France di nokku no dirte do Paris e be gonde hollu to kaye fiji leedi Mali les réseaux Tombouctou e kolliti wiide wattu jono ko yaata do dewte bindiraade juude temetati kany en gonni le o do nokku de do dewte fu keba bantede wakande jaddi kobbe gonno le sa haleedi meden di fa kebe famtaade kede Mohamedou Samaseku
joni woni arande dewte bindiraade juude Tombouctou de kolliti dow leedi France dum wadi tiagal ko gube kaptoje de fedde Al-Qaeda ko si halkude wattu janvier hitande 2013 lewi François Hollande auditi do odo nokku kawrutal yimbele de do dewte na kuntana hore aslamako holiti wide Tombouctou yo nokku jonde dudure aslamako yudun nokku mo bondarebe en ngado bonandaji chatudi François Hollande micintini wide imad radji leedi France ndar hitande 2012 di latike sababu hadde jaadin ko be worde bamako fa hande lewi mako ngal do kawrutal ngal gollirde humanide kabaru arabube en landiningal nam micintina e bange goto o fratiji satere dina e lamu sembe e bange goddo o faba der huntangol hore famu dina aslamako hawrintindo kala ko woni munyal e sawraare e dewral e wattu udintingol nokkurende François Hollande na wondi non e honorojo mako en be leedi Mali leedi Burkina e leedi Mauritanie bengoni Ibrahim Boubacar Keita Rock Mac Christian Kabore e Kanya Mohamed Abdul Aziz kanko kana ke leedi France holiti wide be do yo jiraabe mako tekkinbe kabaru demokrasie e habugol terrorisme yakku der leede mun en e lewi Jacques Lang horejo gollude huncanonde hore kabaru arabube en o ministre kiddo dun leedi France mon ido non no finantawa hono gal do kawrtal gal meeda ka non dawrede yo sifa yimre humaninde andal ma tuttugol teddengal fewde kala finantawaji o yeli yo gal faabo bamtare mijoji yoga de yimbe la jogani kabaru tariki
fa handen keddoto dum won to Tombouctoube kollitiwide tidalaji gannode leedi meden di hitande 2012 dido tidalaji fa hande Tombouctou ronki hemtude honno worono arande no dum e tawede fu yimbe wobbe antudo kollitiwide an gikkini gikke lobbo tawede wide wayde jam e deder wala les réseaux o nyaloma handen o fu nelad ameno dotet Assetou Kanté o yehi faato Tombouctou wondi e famrude o wahmo wondi e halduto e jamarnde kede ko mo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
Tombouctou madun wuro waliya be temede taton e chapan e taton e taton na hunchani non hore sanne kabaru lumo e turusiyaku kati allahji hitande 2012 di latige sababu bonnude ndedo mojere fa hande dun de lataki no de gonno kabar ndenagu e ngure dun dartaki kede den Aboubakar Cissé mergalure Tombouctou
vous savez depuis
andon wi de tirala ilatike sababu sifa bonon daji di mi jata nyande fuf do lawi men di julabe be e kala yimbele non non nobe lumo be witti kabar mudun sanne sabi dun jati kabar ngure beedi tidude ka wakat jun o sona ko be chamata do yimbe der lawi di ko hewi biltike chadale kay an ngudi kambar dun ne der da papoto amen be e kala mbobe wallude men yo ngataram ni hakillo ima draji lumo taw sankore wona fi hononi di dendi Fatima yo chottowo bruchette holiti wiide fadde basi o kabaru lumongo na yirwi non sanne
jakiri zodam
gila o do basi fuddi si torraji fuf min jihi so basi ko yini fagatan neddo gikanta fay hunde fay jaguji amen ciwdi di ngoti yirude tawen nden jago am o na yirwi non sanne ka wona non ɗum wurdi wakati jun o tampere amen ɗe kay na jaa fof na ɓeydo yaade ɓeydade ɗum fof ɗum bonodaji kewɗi ene gaɗe dow laawi men ɗi mbiɗen jeeli yo ɗum fof timma laamu ko ɓeɓe tan mbawata dawrude deƴƴere min gala hen haala saabu min gala kaɓorɗo laamu koɓe région o ɓe gaɗi bawɗe mum en yala alhaali ngallude tumutude nde na ɓeyda fewde eɓe gondi ɗum e waltinde hakkillaji jamare nde seeɗa seeɗa so gonga haale kaɓor ndena ko joni o ana santi sanne wattuji ƴaɓɓiɗiɗi saabi sa fondi wattu baasi o kañu e wattu seeɗa caggal baasi o rafi ndenago o ana wembi noon sanne jamare nde ka wakkati joni o kay deƴƴere hewtama jaati ɓuuri foof nder ngallure tombutude wakkati joni o ngallure nde ana wondi yirwude seeɗa seeɗa yimɓe leɓe ana jeeli yo kuɗe ɗe foof garta ɗo gonno
sikiraɓe so gabbiddo bemal amen ande ngal oɗo mbalinitirton miijoji moɗo naw noddi ɗiɗo numéro ji ɗi tawamin dow répondeur cifoɗon ko jiɗɗon fou ɗum woni capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho no noddi capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko yata plentiji ujunaji tati ɗum joƴƴina hono suudu humnino kabar taccude saria hakkude ɓiɓɓe malifu yalla nara damal gotal jaltira damal gotal keña kamɓe do kiɗɗiɗo kabaruji wakkati nde ɓe jiiduno e journaliste en ɓe nde ɓe kollitiwde plentiji ɗi fuɗo bomo koɗo ɗum ɓuuri joƴƴinede wattu joni ɓe gara yaltin dow hen dabareji yalla paabo ɓeɗo yimɓele keɗe kanko noddirten Ousmane Oumarou Sidy Bé o kankone hoorejo ndeɗo fedde komo sifi dow hen do faccitago mumini sende bou
ko heɓale yen ñaloma hande ko yata yimɓele ujunaji taton kañum joƴini plentuji ɗe nokkuji amen gonɗe bamako ele région aji ɓeɗo yimɓele faabirte kabaru no hakke ɓiɓe adama gorri ɓe dokkete hakkillaji lobbi ɗum ñaloma hande ko heɓale yen kase miɗe gondi e faaɓede ɗum woni baale kumaniɓe kabaru hakke ɓiɓe adama en kañum projet ngaji goɗɗi kase fayottoyo sarotoɓe gomɓe le leydi ndi ɗo plentuji ji ɓuuri fuu joƴinede yo bamako saabi de bamako yimɓele ɓuuri
fuu
parti mom noddirta saadi gonɗo le leydi meɗen ni luttidirɗo e laamu o keña ɓe jiide yimɓele jaɗoɓe habaruji ɓe yoga e haalaji ɗi fuu jowi kono tiɗalaji gonɗi le leydi meɗen ndi kanko laamiɗo ndeɗo fedde o holliti wiide wona waylitinde laamu o tan nafata wattu joni o laamu ona hani waylitinde no tagguji muɗum ɗi gorri keɗe kanko noddirta docteur Oumar Mari ko kanko laami ndeɗo fedde nde ɓe noddirta saadi komo sifirdo hen faccitago Mouhamadou Sama Sekou
les maliens à l'extérieur du Mali
ɓiɓɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe so leydi france so leydi congo ma nokkuji goɗɗi e joguiti allaji kewɗi koɓe mbawi noon dawrude nder leydi mali ɗo wawatake dawrede caggal leydi kuɗɗe hono yaade nder guliɗe laamuɗe tawe a wala passeport ma cartal nina saabi ngal passeport fewnirte a yiyan si caɗele foof yo hollitinde laamu o wiide ana hani sakiraɓe amen ɓe totte hakkeji mun en so gonga haale kalisi wakkande leydi ndi feccaka no haniri ndenno miɗen paabo dowotoro en e kala golloɓe banggal gouvernement keso o kay min dentidaka e kabaru muɗum hewti miijoji amen ɗi gattanaka hakkillo faysoɓe ɓami noon anniya rentinde min e golleji ɗi min gondata e mabɓe nder fedde hedduɓe laamu min goni ɗum wona fewi kabaru neɗɗo ma yimɓele saabi mo foof e tagu muɗum noon kayo sifa jogolal laamu o woni kañum mo ɓiɓe ka joni o na sambina tiɗallaji fewde ɓeɓe leydi
malindi
caggal ko murtere nde andaka fuɗo haaɗi jangguinoɓe jande dow dowre kañi e gonɓe hakkudere ɓe puɗɗile leydi meɗen ndi wattu joni o walde nde noddirta ayam sagon tonde sukaɓe janggoɓe le leydi meɗen ndi ɓe kolliti metti mabɓe le ɗiɗo golleji ɓe mbi pedde cagon tonde ɗum wonno jangguinoɓe kañi e laamoɓe en tinno pamra ko yaawi saabi de kamɓe janggoɓe ɗiɗo kutteji ɓuuri fou yettade keɗe ɗum wonno goto gonɗo toon to ayam to noddirteɗo Moussa Diallo kanko humini toon kabaruji komo sifi dow hen
jangguinoɓeɓe ɓe joɓetake no fewi minen kay min emin ganda ɗum so tawi eɓe joɓe no fewi min ganda ɗum ha joamin ala hen komin jiiɗi ko e janggude gati ɗum woni droit premier amin tafo probléme o fou ko minen arata e sukaɓe woni janggo e sukaɓe soɓe janggani e leydi yata yesso e gouvernement kay min kalnanɓe e joɓe mbawa e joɓe waɗa hunde fou wasa probléme one gasa hankkati jangguinoɓe minen kay min kalnanɓe kadi joɓe tinno ɓe dara galle mabɓe ɓe dara ɓiyiɓe ɓe dara kamɓe koye mabɓe ɓe jaha nder classe ɗum kadi e nafata hen fou cekkumi
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Se grabe jurnere ngello onen les région ngaji meden di nokko noddirto do Sadio Labe koliti wiide bandiru mawdu wondudu e taccude to dati hakkune Mali e Senegal dudo bandirdo nangama ciagal ko mo nanga so mo wartira le ngendi Sadio Landi ko holita wi dum latik sababu so yoru mabbe wokko wobbe kase nanga do le yontere tabbinonde to en gardan fa do kaydo be kolitiru ko yaati yibbe le chapanta ton wotnaabe to kaydo kanyen gudde to tindirde hakkilaji ila alal bari gabbe non de no be kayne haybirde bulli mabbe mawdi goddi ton kany e pompiji di koni faana mudu fata yimbe le gobbe tobe fa le kebto ton biyam cemi dam gondube golludi do golle dum won commune ngaji goddi ton di kany yimbe le ballobe dum sekrab do katte nyalaw mo do kabaru jume de bi mi joti on sanne hedaade hejo jame kafa hande kedde hedaade hono andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalamu.